Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Ukiniona unakosa furaha, ziache kona kona, kwa nini ujipe kara? Mama, mimi najua unachotaka we, unachowazaga, hata mimi napitiaga, ila tunachikaza e, na siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako naona loneliness. Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. No. Machoni mwako kuna loneliness. Najua kuna vingi we usemi.
Kwangu mimi so mbaya.
I told me.
Kwangu mimi so mbaya.
I told me.
Kwangu mimi so mbaya. Nieleze.
Endapo utanimiss just call me.
Kwangu mimi so mbaya.
Nipigie.
Kwangu mimi so mbaya.
Mama uniambie. Kuna mazuri mengi umefanya, sikutangaza ubaya. Kuna mazuri mengi nimefanya, sitokusemea ubaya. Please let me know. Oh, 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 oh.
Nijua kweli so maigizo, maigizo.
Let me know. Oh, 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 oh. Labda we misina tatizo, tatizo. Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Machoni mwako nona loneliness.
Loneliness.
Siwezi kumaliza verse bila kusifia you are pretty face. Kuna kataza, taza. Na umwa kunya maza, maza. Bora usemi unachowaza, waza.
Unajua mama. Kwangu mimi so mbaya.
Hey yeah.
Kwangu mimi so mbaya. Kwangu mimi so mbaya.
Nieleze. Ukini mithi ya komi.
Kwangu mimi so mbaya. Kwangu mimi so mbaya.